B-Records.
Sana. Sura raisi kwa mfuko ndo kitu mina die. Nikivunja sheria, fande anakunywa chai. F being sober, nkilala ndo wasiko high. Naishi mara moja, so wacha tu ni enjoy life. Leta iliwe hatukai, kiwa mnoko how to fight. Rapper using thousand. Hustler fund wanani takes, naona soon navunja line. Dema nataka tu sex, anipe tu kijiran. Big danda ugly face, poa tunta TSN. After tumemalizana, bitch please chukua time. Bona dhani ni maadui, metuwa siwa fatili. Goma zao sizijui, sabu siwa fagili. Kiwa sweetie, miwa siyo msani. When matiti, usikuje huku nkwa maji. Tani uzi, nonge sana mkono mwenye mazi. Nisombuzi, mini MK, mwenye mbuzi mfugaji. Sura raisi kwa mfuko ndo kitu mina die. Nikivunja sheria, fande anakunywa chai. F being sober, nkilala ndo wasiko high. Naishi mara moja, so wacha tu ni enjoy life. Leta iliwe hatukai, kiwa mnoko how to fight. Rapper using thousand. Maoni yako JK, duara like I don't care. Gejwa nako toke, wengi wamepote. Kionakana kose, kubwa tembea. Woza. Sura raisi kwa mfuko ndo kitu mina die. Nikivunja sheria, fande anakunywa chai. F being sober, nkilala ndo wasiko high. Naishi mara moja, so wacha tu ni enjoy life. Leta iliwe hatukai, kiwa mnoko how to fight. Rapper using thousand.